ZLatestMusic.com.
23 years in opposition, resilient. We suffered the most brutality in this country. Now we are here. People think they can push us out easily. Oh. Icona man.
Ushenchanchi kupasa pamanyo ndelele. Vula matu ndelele. Kunuma hapadeti mwelele. Nikumka kapa mandiri pezi. DFC woda iwe.
Icona man.
Konse mabazari ya fika.
Icona man.
Free education paziki.
Icona man.
Tuwele na musoko nezono.
Icona man.
Maticha na masoja ni chichu.
Icona man.
Masalari ya ngera tabutapu.
Icona man.
Nangana mwete zushira makapu.
ZLatestMusic.com.